mcjamspromos.co.
Winnie Beats go crazy.
Chile One, Podcast J Mode.
Sumani seke sana, senina kukonde po. Namboni tinki sana, gatini voimba mukazi nkala che. Pepa bambo samwana, nimoteli zikalibu kwana. Bambo siona, pepa zaka filati zaka ona. So chame, so chame, so chame, so chame ndi mwenye. So chame. So chabe, so chabe, so chabe ndiye mwenye. Kodi, nichifugwa chani chaufuna kuni kontolo la sori. Dimoni dini nane cha niwe chabe ule umushe sumani chile. That's not my problem. Yoni kani ya kosa nifakemu. Ndimwe nilili niziwa ndalama zanga sizambili. Musa nkontolo lakini kukole walizie nikole. Sana, senina kukondepo. Unambo ni tinki sana. Gati ni kusamba mukazi nkana jimu. Bepa wambo sama na vova la valibe bango posita. Wambo ziona bewa zaka vikati zaka ona. So chame, so chame, so chame, so chame ndiye mwenye. Kachani moba piwa na msina singoli osoba. Sininga kuna meni boza. Kani ya chikondi kulina ni maloza.
Nisiye ni so chape. Sinike ya ninga ono wakame. Nineke ni amake. Musa ni meke.
Beta fuli tuminko. So chabe. Nani kunipasa zina na bingo. Ya isi ningabe.
So chabe. Ndiye mweni li.
Na vili mba nifuaka na tre wafuanka pwe batishaka na ke alemone kashana lende la pe wafuna nikavisie batishaka leke gasuna nikondepo soche nyimbo zanga usa streame soche bati uzafunika ukose cause nikachosa iza endo lila konse. When God says yes kulibeanga chite reverse. It might take me 5 years cause patience is the key to success. Ukama njine chakora nishinaiwe. Ukama njine hude nishinaiwe. Danjine kawala la sinichilaiwe. Ndiye mweni nili sinichitilaiwe.
Sumani seke sana, yeah. Senina kukonde. Unambo nitinki sana. Nkani ya malavu mukazi nkaraji. Beapa bambo sama na patina balibe wango kolewa. Bambo ziho na pewa zaka fikati zaka ule. So chabe. So chabe,
so che,
so chabe, so chabe ndiye mweni. So chabe,
so che,
so chabe,
so che,
so chabe, so chabe ndiye mweni.
44G Music.